Biongo bitade kubali umwepiskopi we Soroti Right Reverend Dr. Joseph H. Wonse yeryo mukama abana bonna abasomi abanaatera okudda ku masomero mu kitundu ekyo ekyeteeso olusoma olukulawo omwaka lwakutandika ng'ennaku z'omwezi kkumi omwezi guno ogwamu ku Transanja wano Bishop H. asabye omukama alungamye bulungi abaana bano abawe n'ekirabo eky'amagezi essuubi n'obulamu obulungi wakati nga bagenda okubakana butono emisomo bawonye okukungulayo sere abadde ku nteekateeka ya Pastoral Visit mu St. Simon Catholic Parish Magolo mu ddinale ey'ettoloma mu disitulikiti ey'ekatakwi ewakuŋŋaanidde abakristu abangi ddala anti ssimu y'ekigulambulwa atagulambula atya maluma abaana abasomi abakuutidde bulijjo okunoonya omukama mu buli kyonna kye bakoleyo mu masomero beewale okwenyigira mu mizo emikyamu egiyinza okutata n'ebiseera byabwe eby'omu maaso ate gye bujja beesange mu mbeera ya Orato Mwami Nalumanya.
Education without God produces clever devils. Do you want to be clever devils?
No.
I like cleanliness is next to godliness. Cleanliness is next to godliness.